Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Dusangira ijambo yagumye muri Banyahe i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Nyuma y'imyaka myinshi bahanganye n'ubutegetsi, ku wa kane w'icyumweru gishize tariki ya 15 z'uku kwezi bwatangiye kubimura ku ngufu. Bwabajyanye mu busanzwe mu mazu yubatswe n'umushoramari. Kugeza ubu tubageza iki kiganiro, imodoka za tingatinga zahiritse amazu ku bari bafite imitungo ifite agaciro kari munsi ya miliyoni 35 z'amafaranga. Abasigaye baracyari mu matongo n'amazi nta muriro.
Batindiye ndabwira ko inzego z'umutekano mu Rwanda zaguse Banyahe yose ku buryo kwinjiramo no gusohokamo bitashobokaga. Abaturage twabasanze bangiwe kwinjira.
Nari mvuye ku kazi hanyuma nje nsanga bashyizeho barebe ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byanshanze nyine uko ndebe bigenze, kubera ko urabona umuntu warayeho abananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo.
Kongerwa ni uko urabona niba umuntu akorera hano twari narinje nge mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka.
Ibi bibaye ntabwo twabyanga. Nshatse kuvuga ko nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda inzu turayemeye. Nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwira dukusanye ngo tugende aho abandi bari tujye kuba twahicara.
Bavuze ngo ni ukwimuka ku ngufu, urabona hano harayemo abasirikare n'abapolisi baruta abanyarwanda batuye muri Banyahe na Rwukiza, aba baruta abasivili bahatuye kandi baza bikwije. Bivuze ngo twaravuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turiya turariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu, nta ntwaro dufite ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze. Kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane, ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande.
Rwose ni mu gihugu, ariko ibi ntabwo bikwiye, ntabwo byakagombye kuba.
Kubwa byagombye kugenda
ku bwanjye bakagombye kuzana abagenagaciro. Hano hari abantu bize bazi iby'imibare, bakabarira buri muturage ibintu byiwe. Niyo bamukura hano bakamujyana mu Bugesera cyangwa se bakamujyana i Rwamagana bakamugurira isambu bakamushyiriramo inzu igaragara n'ahantu agomba gutungira abana be.
Wowe bikugezeho wakitwaramo ute?
Nakitwaramo gusa, si ibyo guhagarara k'umutima nta kukitwaramo.
Aho bajyana ubutegetsi buvuga ko buri kimwe giteguye neza. Uyu ni Bwana Adalbert Rukebanduka, umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro bari kwimurirwamo mu Busanza.
Iyo ageze hano muri iyi site, icya mbere turamwaba turabakira tukabasobanurira hano uko hateye, twarangiza akajya aho bamwandika bakareba ibyangombwa afite, indangamuntu, bakareba koko ko ari ku rutonde rw'abimutse bavuye hariya, hanyuma bakareba n'inzu ari bujyemo. Iyo ibyo birangiye tunareba niba azanye abana, kuko mu minsi mike amashuri y'abana aratangira, tukareba abana be biga mu iyihe myaka kugira ngo tumenye n'amashuri tuzabashyiramo, ku buryo bizorohera abo hatazigera habaho icyuho na kimwe ku bana bazatangira ishuri. Ibyo iyo birangiye bajya mu byumba byabo, bagera mu byumba bamaze gutunganya neza mu byumba, kubera ko tuzi ko hari abaje batabashije guteka kubera kwimuka n'ibindi, tukabagezaho amafunguro byibuze atuma batajya kurwana no guteka ku kamwanya, hanyuma ibindi bakaza kubikora nyuma. Muri makeya nibyo. Ubwo wagira ikindi kibazo, dufite n'indi desk twashyizemo hano, iyo waba afite ikindi kibazo kitagendanye n'ibyo kuba twakimukemurira. Ndetse dufitemo n'ivuriro, waza afite n'ikibazo cy'uburwayi, ushobora no kuba warimo wimuka wenda hakagira akantu kagusharura, ubwo icyo gihe harimo n'ivuriro hano ryahita rimufasha. Umuntu wese afite inzu ingana n'umutwe, ndetse ahubwo ziraruta imitungo, agaciro k'imitungo bari bafite aho bari bari. niyo mpamvu abaje harimo ubwogero harimo aho gutekera harimo naho kuryama aho ngaho habahagije umubare waho ibyumba byo biterwa n'ingano y'inzu yarafite hariya kandi urebye inzu yose iri aha ngaha agaciro kayo kaba kigiye hejuru cyane urebye n'ibikorwa remezo bihari nuko inzu ubwazo zubatse ubona ari inzu nziza cyane kandi abenshi bahari barazishimira
ijwi rya Amerika avuganye n'ingeri nyinshi kuri iki kibazo bakimara kumenya ko bagiye kubimura ku ngufu harabahisemo guhungisha ibyangombwa by'ubutaka bwabo
na buri murwa mbonye bikumye nko mu gihe cyo mu masaha ya saa 4 n'igice za nijoro
yego
ndavuga nti uko byagenda kose nabona ibintu atari byiza nubwo atari byiza nabaho kwiha amahoro nubwo mfite umuryango mfite abana mfite umudamu ariko navuga ngo hato ntaza kugira umuntu wenda ashobora gukingirana kuko rero arabona abonaga baca munsi y'inzu iwanjye cyane cyane ko nasigaye ahantu hasa n'ahaguye wari wese yankurura nuko navuga ngo ubwo bigishoboka kuba nagenda reka mbe nigihe hirya ho gatoya
mu yandi magambo wahunze urugo rwawe
naruhunze kugeza ubu kuva ejo saa 4 nibwo navuye mu rugo ndagenda
umugabo iyo ahunga hari tunahungana wowe bahunganye iki
inkweto n'ipataro uko ni mutumira n'ibyo ngibyo nta kintu
abahunganye ibyangombwa by'ubutaka wowe ntabyo bahunganye
mu by'ukuri ibyangombwa byanjye byo hari aho biri ntabwo biri mu rugo kimwe n'abagenzi banjye bandi kuko bari bazi ko hariho gahunda yo kuza kubishaka bakabitwara niyo makuru twagendaga tubona ariko ubu nta kindi uretse kuba wafata ukagura ikarita ya banki ukagura perimi ukagura irangamuntu na tatatigo yo kugera mu muhanda
ababitanze se n'ubundi bashobora guhindura ibyo byangombwa
ntekereza ko hari igihe n'amafaranga y'igihugu ahinduwe kaza amashyashya ibyo nabyo biri mu burenganzira bwabo cyangwa n'iki sinababutse byose burya birashoboka
n'iki wabwira ababafatiye ibi byemezo
icyo nabwira abadufatiye ibi byemezo icya mbere ni ugushyira mu gaciro bakamenya ko umuntu ari umuntu icya kabiri nanone ni uko nzi ko buri wese ahura n'ibibazo ku isi waravutse ukaba umuntu cyane cyane ukaba umugabo ku buryo ngo imana itera amapfa n'inatanga aho bahahira buri hari icyo imana ikunteganyiriza kuba yarahisemo kunoza kuba umusozi
ikibazo cy'amatsiko uzabundabunda kugeza ryari
ngo simbizi kugeza igihe imana izabyemerera kandi n'ubu ntabwo ndihishe n'ubundi mu gihugu ntabwo ndi kwirukanka kubera ko ndahari ntabwo nagiye mu mwobo ndi ku gasozi ni ku gasozi birumvikana ariko nta kindi narenzaho nta n'ikindi nakora kugira ngo ibyo bihinduke ni ibintu bitoroshye n'ubuzima bukakaye
kubera ko polisi y'u rwanda yatwangiye kwinjira muri banyahe twakoresheje ibishoboka byose tuvugana n'abarimo tugamije kumenya uko bamerewe
ahangaha ni ukuvuga ngo abapolisi nyine batugose batugose nakujya mu kazi ndetse no ku kazi twohereje imodoka iza kuntwara
yego
bayisubizayo ntibantwashe umuriro n'amazi bawe kubakupfye
yego
bari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimuke ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru bivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa ngende mu rukiko bakagombye kurindira kuri 29 bakaduha umwanzuro
mukenera nko kugira icyo murya munywa biragenda bite
kurya ni ukurira aho tugiye urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri ukraine imwe babo hagati yo zirenzi yamenyaga ko putin ari bubatera ibisasu biremereye yaba yoherezaga drone akababwira ati mwihishe mu buvumo mwihishe mu buvumo natwe niko bimeze ni ukuvuga ngo rero nimba badukunda nk'abenegihugu nimba ari igihugu cyo kuvuga ngo umunyarwanda ku isonga yumva umunyarwanda kuvuga ngo ubungubu bimeze nka ya mabwiriza nimba arakera ko ayiteye nimba araje bavuga ngo ufite imbaraga ni ukomeza udafite imbaraga agasigara rero ni ukuvuga ngo ni ukwamburwa ibyawe uririrwa bitwaje igishanga
none biragenda bite rero amaherezo araba ayahe
amaherezo ni ukujya gukodesha kuko nk'avoka njye yambwiye ati urarambuka utanga icyangombwa uraba wemeye inzu ubwo uranyishyura amafaranga twavuganye mbese miliyoni naribona twavuganye utanga amagarare ko nta kintu namuhaye nta kintu nabona icyo gihe uremera ugafata inzu ukajya mu bukode ukagenda ugakodesha ibyawe byose nk'inzu yanjye bari bayibariye 8,000,000 muri 2017 ubungubu yarihagaze miliyoni mirongo ine uko utoje bayibaze imetero kari kuri mbu munani ubu yayigeze kuri mirongo inani na bibiri icyo gishukari yaguraga amafaranga atandatu n'itanu ubu igeze ku bihumbi bibiri umuceri umufuka waguraga ibihumbi cumi na bitandatu ubu ugeze kuri itatu n'umunani ubu se umuntu yakubwira ngo uyu mufuka ntabwo wari nayo kuzana harimo abasaza b'imyaka bageze mu myaka irenga ya pasiyo yatungwaga n'ayo mazu ni ukuvuga ngo rero tugiye mu mudugudu ariko se ni ukujya kurimbukirayo kuvuga ngo redi ubuzima buzajya kukunanira uvuge ati sinimba namburiwe mbararase namburiwe nka bya ni byo bavuga ngo naje bambwira ujya i Buganda batari butinge none yambuwe ku manywa ya Rukamba
ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro
njyewe ndumva twaratakambye na perezida Arabizi kuko turaturanye ni ukuvuga ngo uwo dutakambira adufashe adutabare nakwa kundi ujya kuri bure ugasanga ntibigera nimba Imana ariyo yabiduhaye rero irabitwambuye kuko yabishatse izongera iduhe ibindi
kuwa gatanu tariki ya cumi n'esheshatu z'ukukwezi kwa cyenda imodoka zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda zatangiye gusenyeraho muri Banyahe gusa habaye icyitonderwa ku bafite imitungo y'agaciro karenze miliyoni mirongo itatu n'eshanu z'amafaranga
gahunda yo kwimuka ntabwo nimuka
yego
ni uko nasigaye njyenyine nkaba ntafite ubushobozi bwo kujya gukodesha ayo mazu kandi nkaba nta nzu yanjye mu busanza bitewe n'uko iri hejuru ya miliyoni mirongo itatu n'eshanu izo nzu zikaba ntaziriyo kandi noneho nyir'inzu tukaba tutari kumwe
nyir'inzu uravuga umugabo wawe
ndavuga umugabo wanjye kubera ko afunze
bari kubabwira iki rero abategetsi ku bantu bafite imitungo irengeje miliyoni mirongo itatu n'eshanu
batubwiye yuko nyuma y'iki cyumweru baduha igisubizo ntacyo turabona iki cyumweru kigiye gutangira
ubu bimeze bite aho ngaho ko numvise amakuru avuga ko amazi umuriro baba babivanyeho muri kubaho mute
amazi umuriro nta kintu gihari dufite amazu y'ubucuruzi yavuyeho ntaho guhahira ntaho dufite ubu ndi mu matungo njyenyine nta bandi bantu ubwo n'abandi b'iyo mitungo bari hirya cyane sinzi niba bahari kuko sinemere kuhava baratatanye ubu ni ukuvuga ngo ni ukuri ndacyahari njyenyine hari ntegereje inyuma y'icyo cyumweru bambwiye ntabwo kirashira
gukodesha cyangwa kwimukira ahandi hantu biri gushoboka
gukodesha nta bushobozi mfite bwo gukodesha ntabwo bitewe n'uko wakamfashije ntawe mfite ndi njyenyine ntabwo ndi gukora
umugabo wawe Jean de Dieu Shikama ni umwe mu bahirimbataniye ko abaturage bakwimurwa bikurikije amategeko mu burenganzira bemerwa n'amategeko uramutura bikemera
kuva yafungwa ntabwo ndamubona iyo ngiye barambwira ngo ntawe uhari
bandi bande
abayobozi mbangiyeho nyine kuri ribu bambwiye numvise nabonye ku kinyamakuru ko afungiye i Remera hanyuma ngiyeyo nagenda bakambwira ngo ninge ahandi najya ahandi nabwo simubone ariko aho nabashije kujyana ku Kimihurura kuri ribu yaho hedekota yaho niho nagiye ngiyeyo barambwiye igisubizo bampaye barambwiye ngo mbwire ngo umugabo witwa Meterinosa ngo azaze ejo mu gitondo saa tatu niwe uhakenewe njyewe bikanga ubwo byahuriyeho rero nibyo gusenya tukabura n'aho tunyura ntitujye dusohoka ndarushye ni ukuri kuba ndi njyenyine mu matongo ni ikibazo gikomeye kuri njye ntafite uwamfashe cyangwa mvuga nashakiye n'iyo nzu yo kubamo ni ikibazo gikomeye n'ubushobozi ntabwo mfite abana amashuri agiye gutangira ni ikibazo gikomeye kuri njye
abana bari barihe
ndabohereje mu ntara ko ntafite ubushobozi bwo kubagaburira
mu ntara aho bazagaburirwa bw'ubuterere
ntabwo mbizi imana izabarengera
uwo basengeye yemererwa gukuramo ibintu bigenda bite
babahaye iminsi ibiri ushoboye kubikuramo utabikuyemo ntabwo mbizi kuko njye ntabwo nemerewe kuva aho hantu ndi mvuga ntiyenda ubwo ndengeje mirongo itatu n'eshanu yenda ndagira ngo nange itaza ngo ziyice nkagira ngo mbibasabe nyine kuko ziyirengeje kuba batazirengeje bitayirengeje ntabwo mva mu rugo niyo mpamvu ntashobora no guhahira abana kuko ntabona aho nkorera cyangwa akazi cyangwa no guca inshuro
ese ubwo iwawe hagenewe agaciro ka miliyoni zingana
miliyoni mirongo icyenda n'imwe
aho ngaho se mu bantu barengeje miliyoni mirongo itatu n'eshanu muri nk'abangahe
ni bake cyane kuko ntawe twegeranye njyewe
ntabwo bari banyawe
ahantu ari bari haru ntabwo barenze abantu batanu
ijwi rya Amerika ryahamagaye kenshi umujyi wa Kigali tugamije kumenya impamvu bahisemo gusenyera abaturage ku ngufu kandi hari n'ababurize mu nkiko imanza zitaracibwa. Uruhande rwa polisi y'u Rwanda rwo rwemeza ko nta ngufu bakoresheje mu kwimura abaturage. Navuganye na Sipi Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda.
Oya, nta ngufu zakoresheje ngira ngo nawe wayigerera ingufu. Nta ngufu zakoresheje, nta ngufu polisi yakoresheje.
Impamvu babivuga ni uko bashingira ku kuba bagiye bakaguta ubutaka bwose buri muryango, kandi ngo hari nabo bari kubwira ngo basinye ku ngufu ko bimutse.
Ntabwo ari byo polisi kugaragara iriya mu rwego rw'umutekano baguta ubutaka saho ukabushobora na polisi bose ubutaka bwose bw'u Rwanda bwabugabanye. Kugira ngo wakwigererayo ukirebera ko nta cyangwa n'abandi bakakubwira ingufu iyo bivuze gukoresha ingufu iyo bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuhagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye ubu rero ntabwo ariko byagenze.
Afandi muranyoherezayo ariko njyewe nahageze ahubwo ntangirwa no kwinjira.
Nibyo
niko byagenze.
Nta ngufu zakoreshejwe, ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira ariko nta ngufu zakoreshejwe ntazo. Polisi nta ngufu yakoresheje, numva nta kibazo gihari.
Abavuga ko bakoreshejweho ingufu murababwira iki?
Abavuga ko bakoresheje ingufu barabeshye, ntabwo ari byo. Turabanyomoza ko atari byo, nta ngufu polisi yakoresheje.
Muracyateze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangiye ijambo. Turarebera hamwe ibibazo byo kwimura abaturage ku rw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turacyari Nyarutarama muri Bamyashya. Muracyumva Echo Bugira Ubusa, ntitwahagarariyeho. Twifuje no kumenya uko imiryango iri kwimurwa ibayeho, ariko bo muri iki cyiciro byatugoye kubabona. Ahubwo twavuganye n'abahageze ku ikubitiro. Kubera impamvu z'umutekano turahindura amajwi.
Ubu
bari kurara bate?
Harimo abacumbikiye ngo baze hawe.
Yego.
Bamaze gucumbika ngo baze hawe. Ariko harimo abahageraga.
Yego.
Ugasanga nabo barazibona biciye ngaho mu gitondo, mbega bakareba ntabwo babonye.
Uhamaze igihe kingana iki? Baguhaye ingano iki wowe? Wari ufite igenagaciro ry'amafaranga angahe? None abavuga ko bari kwimura abantu baza inzu zihari, none mukamuvuga ko zidahagije ubwo birafatwa bitegeje. Hari abari kurara muri koridoro cyangwa abari kurara hanze? Hari ibindi bari kubaha bitari inzu nko kurya, bimeze bite? Ubuse ubu hageze urabona iterambere rimeze rite? Abana kubera ubuto bw'inzu ugeranije abadafite aho kuba babimuye ni bangahe bari gucumbika? wakoze kuri abo bana bawe se abiga ni bangahe kubishyura bimeze bite nkurikije uko bisobanura ko kangondo bashoboraga kuba ufite utuzi ukodesha bangahe abicaye ni bangahe hari uburyo mubona bwo kuganira n'ubutegetsi mukabugezaho ibyo bibazo byose nk'uko mubivuga kije iyo ni kubona abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga nuko bari kugenda babisangizanya baravuga ko ahubwo aho ngaho mu Rusanza bageranije na hariya Kangondo na Kibiraro bita muri Banyahe mugiye muri paradiso byagiye bivugwa ngo umugabo cyangwa umugore agiye kuba ku rugo bisaba ko rimwe na rimwe kuba wabwira abana bakajya hanze ibyo biraba bimeze gute
hari n'abahawe inzu bakabura icyo bazimaze
ntabwo nagiyeyo
ntabwo agiyeyo
nahungiye ahandi
wahungiye he
nda kwihamba ahandi nabura nitatangiye akarya gatoya
kuki ubyise kwihamba
mbabura ndetse aho ngaho muvandi
kubera
nacumura nicaye
umuntu acumura ahagaze nibyo byiza pe
uko bimeze nyine ako nemeye nyine narebye ko nkaragiza nyine ariko nyine uko nyine uko bimeze nyine
ukaragiza se uravuga ko wafashe inzu urangije uyiha umuntu cyangwa warayigurishije
ntabwo nayigurishije nyine ihariko nk'uko uko nyine nyine
kubera iki rero hari uwayishimiye byagenze bite
uvandi wanyihangana gutagura ibintu nabarabica mu mubiri ko ari byinshi nihanganira gusabye imbabazi nuko bimeze nyine nuko nyine
bari bayiguhaye ariko
nari nahemeye nyine ibyo mpanze nyine byanze nyine tubona ko ntahereze byabyo nyine
bari bakubiye ko ufite agaciro kangahe
ibyo n'agaciro ni nk'uko amakuru yawe muyafite yaho muyafite
yego
ibyo n'agaciro ni bitari bihise
yego
kandi niba nifite nyuma nyine tuba dukoresha konti egisitensive arabishoboye
yego
birangira ku bihumbi makumyabiri n'ane
yego
gatoze nkaza kuhunguraho dukeya barongera rumanirwa n'icumi n'ane yego nari nemerewe inzu y'icyumba na sara yagenzuwe n'ibintu
none se ubu umuntu wayihaye wizeye ko ayifashe neza bizarangira bite
umuntu wanjye nayihaye nta kibazo
none se kubera iki wayimuhaye kandi bari bayiguhaye
ntabwo nayimuhaye burundu
yego
ni kugira ngo we gusa nyine abe ayikorera ariko leta nyine ayituye nuko nyuko nyine
icyo wari ngenze ni iki
ntabwo ari nkire n'umuryango
ufite umuryango w'abantu bangahe
mu gihe nari mfite umuryango w'abantu twari babiri
yego ndetse ubwo ikwanditseho uzayisubiza uzayikoze iki
nta cyangombwa cyayo ndabona ntabwo nzi ibyangombwa byabyo byabagabo ntabwo ndabimenya ntabwo nzi ibyo
aribyo ubwo igihe nikigera uzagenda umubwire uti nsubiza inzu yanjye cyangwa bizagenda
igihe nikigera mbona yenda ari ngombwa icyangombwa cyayo kizasohokera
yego
twerekeza ku musozo w'ikiganiro umunyamategeko Innocent Ndiho kubwayo wunganira abanyarutarama mu nkiko agasanga iki cyemezo cyo kubimura muri ubu buryo kizagira ingaruka ku manza zabo
gute
urukiko mu by'ukuri n'ubungubu tuvuye mu rukiro
yego
ariko ukavuga uti abantu ntibarimuka ariko bazimuka haba burane mu mafaranga uko babisabaga ariko iyo ugiye ukareba ureba ugasanga amajorite bose bamaze kujya mu mazu kandi ku gahato basigaye muri furari y'ubucamanza harimo inshuro iwanza ikomeye cyane rero se ko ikiburanwa umuntu yabura nazi ingurane ikwiye mu mazu ari uko iyo nzu ihari none batwaye inzego ntujya kurenga ugasanga bahashyira igisirikare ntabashikana
yego
arantera fabrice afite agaciro kanini karenze miliyoni 35 ariko abandi bo ubwo se umucamanza wabaye imvura ndikwiye mu mafaranga kandi mu by'ukuri baramaze gufatiza uko biri kose abacamanza bazasamara uriya rubanza iyo twese bataye gifata nk'uko uruhande rumwe gisa naho cyamaze kuzirira ariko umucamanza uzavuga ngo baguhe imvura ikwiye mu mafaranga kandi baramaze gufata inzu uko biri kose sinzi ngo bizagenda gute nange ntabwo naguha ubusobanuro bw'uko ibintu bizagenda
yego
ariko ndareba nka polisi hari igihe ritazasomwa uko hasigaraho ikurwa ry'urubanza hakamenyekana bamaze kwinjira muri ba bandi bareze abagiye mu mazu n'abataragiye mu mazu harimo bamwe na bamwe bagiye mu mazu harimo n'abandi bagize bagiye kwikota ndetse bifite ingaruka zikomeye ku mikirize y'urubanza
none nk'abantu muhura na ruriya rubanza wavuga ko uwo mushoramari bavuga ngo yabubakiye amazu ni muntu ki
none se mushoramari ubundi nubwo wenda afite ubundi buryo babivuga
yego
hari ababivuga ngo ni akajagari ngo mu buryo butandukanye ariko iyo ugiye ukareba rezo risesi y'icyahoze ari inama y'akarere ka Gasabo
yego
birasobanutse neza umushoramari ni sosiyete yitwa Savana Creek
yande
iyobowe na Deni Karere
yego akazahakorera iki
ubwo ubundi kwari kubaka kuvuga inzu inzu z'icyitegererezo inzu zihuye n'igishushanyo mbona cyo umujyi wa Kigali tuzi ko zari kuba ari etaje zingahe ariko yari amaparitema nyine yo ku rwego rujyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali
niho umunyamategeko wunganira aba bantu mu nkiko ubonye uko bigenze undi muntu waza afite ikibazo nk'iki ngiki agira ngo umwunganire bya kugendekera bite wabyemera ntiwabyemera
ntabyemera kuko ari uburenganzira bwe afite droit d'assistance de representation ko biteganywa n'ingingo 29 y'itegeko nshinga
yego
ariko rero mu by'ukuri kuko biri kose ikomeretsa apfuwa cyangwa se bikomeretsa imibereho y'umwavoka bagomba kujya kukunganira abantu kuko niba kuri iki kibazo ntabwo ari ikibazo kireba abantu bahariye gusa muri kangondo ya kabiri na kimiraro ni ikintu kigaragara neza yuko kireba abaturage abaturarwanda
inshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none ngisoreje aha nshimiye buri wese wakigizemo umusanzu ndetse namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwumvaga ehe ugira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ari i Kigali mu Rwanda namwe abakomeje kutwumva twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.